Here's another one.
Here's another one.
Here's another one.
Here's another one.
Here's another one. Here's another one. Here's another one.
Touch, 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 touch.
Yeah. Mzee wa Kaliua. Touch. Let's do this. Yaliyomo kumbe yamo mama lao rusha taulo Nisitekelele nyingi pale napogusa Cairo Mwendo ni peku peku kama mjomba wetu mpoto Leta vurugu nyingi kama umezaliwa Mexico Shika shika Dubai mama lao nipe mzuka Kupendane tugandane kama bobu na Jamaica Lamba lamba Japani woni navotoka jasho Pika bamia nyingi hadi tumune ya weso Mi Ronaldo wakaliua napigia miguu yote Onifakani wakishua daka mipira yote Nchopewa bure baby Usinitoze kodi Nakamuo siku kucha leo nimepaka vumbi Tunze tu bafuni ukanipatie Gabon Busu busu haramu kama mtoto wa Sudan Nakumbuka jikoni ulamba sana mwiko Tuache story nyingi tuenze tu sayari ya Pluto
Kipenga tusha kipuliza Na muda leo tunao Hili game na jimaliza Na haya mechi bao
Ole ole ole
Love, tuliza mcheche Panda juu shuka chini hapa mwendo mpeche mpeche Napenda unavohamisha gridi yetu ya taifa Washa umeme kote we binti wa kiafrika Haya mambo haya na umri Pesa zangu zote zako hadi nilione kaburi Nitukanie touch baby ya punguze ushauri Nachonipa hakijui bora afunge bakuli Nina kiwanja cha uko baby girl andika jina Hapa kwako misi hami kama maka na madina Acha nikate kucha mama Silete ajali Zuka ukipanda huwa na kuwa DJ Asante kwa uturuki, baby umejaza bunduki Asikia harufu nyingi za ujiwa wa giriki Nimeumaliza mwendo, mwisho wangu mshindo Hapa usingizi mwingi kama niko Montenegro
Kipenga tusha kipuliza Na muda leo tunao Hili game na jimaliza Na haya mechi bao
Ole, ole, ole
Five now.